tiyo wede muna manyi abalala boba kula kulana wina yera byagana wageza kono kukoze sedogo wayongera kwesiba kati manyatia wali Abalala baje mukunyomwe bwabanji naba webitibwa Katonda atasosola bantu lwaki tumsaba nawe nakuwa Igava mukulimbe bwa sitani eyajokuta Igava mukulimbe bwa sitani eyajokuba Obadogo bandwa detubitia Teri dogo kuyisirayiri likola Omusayi bwetu kukobola Gutubikera gututasa kabikona Saba lindirira mukama Olunakulu lulija Omugwagwa ya gamba Ntirero buzibye tebulicha Era bwatyo ya gamba Nti omusana kwase tufude Na yabe siga mukama Tugamba ntichiwede Abe siga mukama Tugamba ntichiwede Ranga chiwede